Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics,
Magic Anger on the beat.
Magic Sanger, yo. Yeah.
Who's trending?
One on trending. Jogopi joku jeni, wakadhani ni mededi. Niko kejani na medi, niko kejani na ngeos, niko kejani na kendi. Ashararo wakupendi vile kuni inakuja videdli. Mini manga, tushi na boya na kakidosho. Wetu ni fan, ama utapigo viboko. Ukadhani ni mefungo, inje mafans kibao bro.
Free Magics, 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 Free Magics.
Wewe ni fan, kuja tupige kamboto. Sini kuchome kishash, fun. Kiloko patia watoto, kizungu wachia wenyewe. Shika do, enda kwa soko, enda ushike ka look. Hata kama nikatisha, wezi kabisha na jona mibana. Na vila jomi natowa mabanga, na finya vitu bigi ziko trending. Ukikazana mina kula jaba chillin. Kogopi bro,
Bit King Sick, niko free kandege bro.
Free Magics, 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 Free Magics.
Zidi kukula mudomo, kimaliza kula pia na mkono. Remis mingi piga mkono, piga ponyeto juu hapa ni noma. Endo kalipeka session, ama kujeni kupigie beat. Ama kujeni kusakie beat, ama kujeni kusakie beat. Mini beat King Sick, kama ni beat unataka sema. Hakuna kukesi, hakuna kuketi, kama ni vita pewa. Ukadhani nimefungwa, ukabaki ukitangaza jina. Kimdomo we ni winner, kiutota we ni bingo. Mama yetu yeah, wapi makofi za mama.
Yeah. Mwanaume ni kama mwanamke manje. Big up, makofi yuko nyuma.
Ukadhani nimefungwa, inje mafans kibao bro.
Free Magics, 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 Free Magics.
Wewe ni fan, kuja tupige kamboto. Sini kuchome kishash, fun. Kiloko patia watoto, kizungu wachia wenyewe. Shika do, enda kwa soko, enda ushike ka look. Hata kama ni ka t-shirt. Wewe ni fan, kuja tupige kamboto. Shika kishash, kiloko patia watoto.
Kogopi bro,
kogopi
bro. Wewe ni fan,
Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics, Free Magics.
Wewe ni fan, kuja tupige kamboto, shika kishash, kiloko patia watoto. Wewe ni fan, kuja tupige kamboto, shika kishash, kiloko patia watoto.